Kufa kuzikana. Of course, nipe muda and I gonna love you, baby. Nakukunda chane. I gonna love you, baby. Nakukunda chane. I gonna love you, baby. Tazama, moyo unayoyoma, penzi letu limetaradadi, my love. Nite baba nikuite mama, tuzae watoto, tukale pepo kule Katali, tupate kidogo. Mama, aswa tugori, sisi kukuacha uba kiloli, wako nimefika tena sioni, nimerealize baka na mboni, yeah yeah. Nikikutazama moyo natulia tuli, usije niacha mama, tabaki fedhuli. I love you, baby. I gotta love you, baby.